gëna ndurool ke dëgg dama gis rek yam ci moom sama xol daw la xasu ko mar ngoni yasin mar mar birayim yasin mar yusuf ma jigen dur cham ñel ndey soxna bu waaw ta tire na solution ci xale mi
Why are you here? Yeah, it is a